Yeah. Alitaka kunipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakataa nikamwambia mbali. Kauliza game yenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini? Kamwambia hali. Hoya ukifaulu ni sisi, ukifeli ni wewe, ipo wazi lipofika so mwenyewe. Wanasema nakwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe. Siku kiona sina jipya, hilo ndo jipya lenyewe. Niko fitiliti juu sana from kanda titi, hata uliteziwa fit sana on the air. Mina player dimamba ingia mkenge, bongo chenga di chenga zinyezi na mua zijichenge. Nasikia harufu ya hela hela, kuna kunywa juisi ya embe ila mambo mpera mpela. Cause new version of me mbele machwako sahii wa bish wish kubish kambish bisha na hii. Alitaka nipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakatani kamwambia mbali. Kauliza game yenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini? Kamwambia hali. Raya hip hop misemo, raya kucheka hahaha uwe na meno. Addicted to the music tangu skuli, tangu sina take tanda ghetto na kunywa chai kwenye bakuli. My brother alikia chikisa nilisema eti nimekua nomads head alone inspire. Oya kama umepango kenjiani jua na kuja na grade afu sina tau semi vyovyote utakavu hai. Hakuna sela za sisi uondo kweli halisi. Kize sabu hits kama mtoto ntafuna bisi. Ili uweze so lazima mini shindwe na bidi mtukuze kujitukuza no selfish. Respect is a little test, majibu wate close case. Ya mnangoja kuona majivu kwenye jiko la gesi. Show la be blessed, ushambio uspime so don't test. Option mbili ukinikumbuka usonya usmile. Sinaga swag on ukiachwa wewe bro, ajachwa Mungu kwa unataka mtu umie roho. Na mkata dudu kwa unataka kusome kipi twili. Tufuzu love na rangi like a bleach, usome pakome ni zuzu. Kaleo mesau basi ni never, kawe mdau so lazima uombwe do you a favor. So lazima mziki machale kucheza, ukinambia ni tabidu weza. Follow ni sisi, ukifeli ni wewe, ipo wazi nilipofika so mwenyewe. Wanasema nakwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe. Siku kiona sina jipya, hilo ndo jipya lenyewe. Naendelea kuzisaka saka step by step, wali mtingo akiniacha nata. Kuna matata tata, I think mnanipata pata. 13 namba kwanza ndo home chata. Street na waka waka, ukichunu unanipata pata. Ukijikoroga kalange kazi yangu kuipaka paka. Slow haraka haraka, uwe mbali au hapa hapa. Mwisho na wachapa chapa bada kutapa tapa. Alitaka nipitia shetani, kuna pala nende naye, nikakatani kamwambia mbali. Kauliza game yenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana pambane na nini? Kamwambia hali.